twa shukuru nikosa twa lala nikipata twa shukuru nikosa twa lala sina gari sina mali naomba nirumie kipata twa shukuru nikosa twa lala naomba nirumie.
Silla B. Demolizer.